chimene chikuchitika pakali pano mutsiku la lero ndi chonena kuti boma malingana ndi kuzera mwa President Lazarus Chakwera mu report yomwe anayipereka kwa mtundu wa Malawi masiku apitawa, malingana ndi kunena kuti anapereka masiku ku bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti lipereke report malingana ndi nkhani ya Azuneth Sata kunena kuti amapereka ziphuphu kwa akuluakulu ena amboma kunena kuti azipasidwa ma contract. Ndi cholinga chonena kuti iwowo akhale okhawo amene akupereka zipangizo kapena zofunikira zonse kuboma. Pakali pano amene anali mkulu wa polisi a George Kainja amangidwa dzulodzuloli ali pabero ndi kamba pano, winanso wamkuluso wa polisi so mu department ya legal affairs Mwawi Kaluwa nayenso anamangidwa dzulo ali pabero mu tsiku la lero. Ndipo izi zabweresa ndithu nkhambakamwa komanso zokamba zambiri kunena kuti malingana ndi ripoti anthu amene akukhuzidwa ndi 84, ambiri mwa iwo ndogwira ntchito mboma, ena nda private sector. Anthu akukamba zonena kuti mayinawa anakaperekedwa kuti aliyense akhale akudziwa kuti kodi ndi ndani, angakhale kuti achakwera anatchulapo ngati Inspector General of Police panopo ndopuma chifukwa anachosedwa ntchito a George Kainja. Anatchulaponso a Chris Kamponda Gaga, mkulu woyang'anira nyumba za a President State Houses ku Malawi kuno, komanso Suzi Banda wapampando wa bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets, komanso Vice President Saulo Sirima, kuti ndamina kukhuzidwa kwambiri mwa mayina 13 omwe pakali pano akudziwika. Anthu ali ndi maganizo osiyana-siyana malingana ndi kunena kuti ena amene anatchulidwa amangidwa akuzengedwa milandu, ndipo pali chiyembekezo kuti enanso atha kumangidwa malingana ndi bungwe limene la Anti-Corruption Bureau mu tsiku la lero kapena masiku akubwerawa. Ndipo bungweli latsindika kuti pali anthu 4 enanso amene atamangidwe. Achimwene ndakupezani muno mu mzinda wa Blantyre, maganizo anu ndoti chani koma muyambe ndi kuzitchula dzina lanu?
Ine ndine Mbadwe yeneni yakuzomba, Francis Kesten. Maganizo anga ndiwonera zokuti apapa ine ndikuona ngati a president tiyamikire kuti apanga action pa nkhani iyi, komano tiyapemphe kuti azipanga action mwachangu-changu chokuti kuti anthu amakhala kuti mitima yayani pakuti aziwe choonadi. Ndeno akapanga action ya changu azaziziisa komanso amalawa ambiri akha ndi chikhulupiriro kuchipa iwo kuti munthu akalakwa automatically action ilipo.
Ine ndikuona kuti zikhoza kuthandiza mtundu wa Malawi chifukwa chokuti ngati munthu alakwa amanila pange first judgment ndi apapa bedikhoza nena kuti achita bwino, koma kumbali ina ndizokuti palibe concrete evidence yonena kuti anthu analakwadi, komanso palibe chinthu mwe chikuonesa kapena kuti umboni kuti anthu adi akuonera amangidwe. Koma pokhapokha atapeza umboni ndikuudulusa kumtundu wa Malawi kuti aziwe kuti mayina awo ndi awa, komanso amene analakwa awo ndi awa, analakwa pachifukwa chanji pamene akuonera kuti anthu amange.
Okay, choyambanira kuti a president anatenga step yabwino kubwera poyera ndikunena kuti awa tapeza ndolakwa, komano mwinafunsa kumati kodino nanga anthu ena amene amesa anatchulidwewa ndetidziti ndi ndani, kapena munakupanga chiuda anthu ena amene ali kamuna muchipani mwawo kamene ali kumbali yawo pamene achulapo maina anthu ochepa. And mwina munthu ameonekera kwambiri mwina kuti walandira immediate action ndi mkulu wa polisi George Kainja, mwina pakali pano nkhani ili kukoti dzuwa napita kukoti hapa sabero kumana anthu enawa apanga motani. Kumaso china mewi chokuti abwitsa kwambiri choti kumapeto kuja president akupanga press briefing ija anena kuti report limene ICB apereka is substandard, ndende chifukwa chana presidentiwo anapanga act pa chinthu choti chili ndichosapsa chosakwanira bwinobwino, bwanji ripoti sanalibweze ku ICB kuti apa sipakumveka bwino mupakonze, apaso sipakuoneka bwino mukonze, kuti ripoti chili kamabwena chikhala chinthu choti ndichokupsa kuti akapereka mtundu wa Malawi anthu achikhulupirira kuti izi ndi zenizeni ndimene ndi ntchito imene imene akukhalira imene anthu atani agwira. Posa ino panapo kuti ICB anapita ku nyumba kwa wachiwiri kwa mtsogolo wa dziko lino, komano mwina abwerera kuti anthu achinga njira kuti ayi kunyumba kumusafike ICB akufuna kuti amutenge, mwina akamufunsa mbali yake pa nkhani yokhudza fodzi yake itatuluka anatusa statement kuti aine izi sindikuzidziwa sizikundikhudza futi wa SBU sanabwere ndi evidence yokwanira kuti munthu anakhudzidwa munjira iyi kufotokoza momveka bwino nda SBU anapita ku nyumba lero kuti akamutenge kumaona kuti anthu ena achingira kuti asamutenge muna zimene zingopeka sa chithunzithunzi cha indi kuima payokha kwa bunge la SCB kuti ndilo ima palokha motani ngati anthu ena akumatha kumazipanga chiudi kuti ayi awa musatenge awa musakafuse mafunso
apa chisimikizo pakali pano ndochenera kuti ulamuliro omwe ulipowu wa Tonse Alliance angakhale kuti unabwera poyera kunena kuti ayathana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso kuonesesa kunena kuti ma public sector reforms amboma akuyenda bwino apa zikuoneseratu kunena kuti pali kugawikana malingana ndi akatswiri pandale kunena kuti tsogolo la Tonse Alliance administration imeneyi momwe muli zipani 9 mosokozedwa ndi chipani cha Malawi Congress Party ndekuti sichikuyenda bwino malingananso kunena kuti Vice President Saulo Silima yemwe nthenga zake zathotholedwa malingana ndi magwiridwe a ntchito ndekuti chipani chake cha UTM chomwe chinawonjezeraso ndithu mavoti ambiri mu Tonse Alliance imeneyi pa masankho a June 23, 2020 ndekuti zinthu sizili bwino malingananso ndi mmene anthuso akunenera pakali pano koma kwakukulu nkunena kuti bungwe la SCB lanenetsa kuti akhalabe akumanga anthu ena ndithu masiku akubwerawa kuyambira lero tikhale tikuona kuti kodi ndi ndani koma kwakukulu kunena kuti enanso anthu osindikiza nkhani mu boma kapenanso private media nawonso anatchulidwa mwa magulu a mabungwe komanso nthambi zina ndi zina ndimene ndingafotokozere.